No carbon and no capital are representing Doroman sounds, you know? Ha! Boom! Hey, Zico! Nchito! Zico! Nchito! Zico! Nchito! Dimango daba magai! Mpaka bena ndima zagwa sompai kuti mtu wa mkulu ngati uyuyu mpaka na kukwidwa akuba mkuku ndimango kwidwa jenka kakumana ndazima iko yenda akuti tabwela kuzaona matenda ndiye timafuna tandizo landalama koma lilibodza Ziko zimafunikila chabe ugire nchito Ziko sili nango kala chabe basi Ziko Ziko zinatengela wina wake kugwira nchito nchito inapangisa kuti chabe ili likale Ziko kungomba sori wao nkwaji kwaya akuti nchito yeso basi no samasaka akuti bola kumowa ndiye kulino mafiu amangodigili landala izawasi ile wiyu kungomba sori wao nkolemela akuti basi muhudu amangozungulila amangopezekano kukemzoni goma izi zimamvesa chisoni chifukwa Ziko zimafunikila chabe ugire nchito Ziko sili nango kala chabe basi Ziko Ziko zinatengela wina wake kugwira nchito nchito inapangisa kuti chabe ili likale Ziko
Yes ngati mulungu anagwira nchito kwa masiku 6 iweyo ndikandani ngati jaja analenga Ziko kwa masiku 6 iweyo ndikandani ndiye ukango kala chenga ubwila ndipo ulila koma ngati geto itofunika kulimbi kila nchito kugwira kena kwa jaja adalitsa
Ziko zimafunikila chabe ugire nchito Ziko sili nango kala chabe basi Ziko Ziko zinatengela wina wake kugwira nchito nchito inapangisa kuti chabe ili likale Ziko
Yeah man ndipale anthu ena amabiseka kunamizira kuponduka kumaso pale anthu ena amabiseka akunamizira kusamuna kumaso pakana anthu ena amabiseka akunamizira izi ndi izo ena kunamizira malilo koma simupangapo ngati simupangapo
Ziko zimafunikila chabe ugire nchito Ziko sili nango kala chabe basi Ziko Ziko zinatengela wina wake kugwira nchito nchito inapangisa kuti chabe ili likale Ziko
zimafunikila chabe ugwire nchito sili nango kala chabe basi Ziko zinatengela wina wake kugwira nchito
boom no carbon no capilla I'm out.